isu soo bixi ololaha ayay kamaano ahaar isku xustay taariikhdeedii hore ee markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka kaliforniya. Kamaala haaris oo musharax axmed axweyne nimee xisbiga dimuqraadiga oo arrinta ka hadlaysa ayaa waxay tidhi,
I walk underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers.
Waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shuftada caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darada. Waxaan u dacweeyey kiiska kiis, waana ku guuleystay. Intii uu xafiiska joogay madaxweynuhu hore ee Maraykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mile oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyey tirada qaxootiga ee sanadkii la aqbalo, taas oo ahayd tiradii u hooseysay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyey siyaasad kala kaxaysay caruurta yaryar ee waalidiintoodii. Donald Trump madaxweynuhu hore ee Maraykanka haatanna musharaxa xisbiga jamhuurigu isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya waxa uu yidhi,
This November, the American people are going to compare these records and they're
November
going to tell
the Americans who are still burning in the history of the world. We are going to tell them that they are going to tell them that they are going to tell them that they are going to tell them that they
You're fired! Get out of here! You're fired! Get out!
So, Golotiga ayaa mawduuc kulo ka ah doorashadan. Kulo rayo ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriinta ay halis ku yihiin Maraykanka. Inkastoo kala badh dadka Maraykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Maraykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Maraykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horleh oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeynta dhinaca socdaalka ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fulineed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga. Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka.
With the political environment we're in, it's a tough place.
Deegaanka siyaasadda aynu ku jirno waa meel adag, sababtoo amarada fulineed badanaa waxay ciwaano u noqdaan dowladaha. Waxay noo jooga Kongareeska aan rabin inay wax sameeyaan.
Congress that's not willing to act.
Haris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, islamarkaana hoosta ka xariiqday doorka Trump ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sanadka ee horaantii sanadkan. Kamaala Haris oo musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysa tiri,
The bipartisan deal because he thought it would help him win an election.
Waxa uu dhisay u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday, sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guuleysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa ka ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaanan u saxiixi doonaa sharci ahaan. Golafada Trump ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyey inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Haris, gaar ahaan dhanka socdaalka. Waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga, islamarkaana waxa uu ku cambaareeyey maamulka Biden iyo Haris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump oo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu isagoo arrinta ka hadlayaan,
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir barar kuwa uu joogsan doona, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican, waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida.
They had the worst border in the history of the world.
Ciidamada ilaalada xuduudaha Maraykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 oo tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sanadkii 2019 halkaasi soo gaaray. Sanadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19, hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sanadkii 2023 oo ay gaareen in ka badan 300,000.